Watoto tunapendwa na wazee na wa mama mimi mwenyewe maximum fefe tachi mahoti na mitaani sawa watoto tunapendwa na wazee na wa mama
ola la 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 eh la
shoo
ola la 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 eh la la
away
ola la 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 eh la la ola la 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 eh la la
vivido sasa eh Sina stress ya kodi
Ime, ime jipata
Kikubwa silali na njaa
Ime, ime, ime
Mwenzenu na enjoy
Ime, ime jipata Ime, ime, ime
Hatali
Ime, ime jipata
Take five now.